Ich genieße Giebelsound.
Bitte freuen wir den Video.
Und wow.
Wo ist es? Gibt's?
CoPlayJams.com.
Ostra.
This is the sound you've been waiting for.
Columbo. Sumi.
Okumna Record.
Kupi.
Master Remark. Wanasema nimenipa manyanga eti ulisha kwenda kwa mganga umbe ntruli love wanasema nimekupa manyanga nisha kwenda kwa mganga umbe ntruli love.
Purchase your tracks today.
Baby vino ante mwa numwezo wako katichi katichi baby tete. Mwenzo wako katichi katichi baby tete, baby tete. It's truly love, baby. It's truly love. Oh, it's truly love. Nene na kukunda, baby. Nene na kukunda. Oh, na kukunda. Mimi na kupenda, baby. Mimi na kupenda. Oh, na kupenda. Na kupenda.
Wabana beauty, shamo na po, ichupone nganda, efo na mo na mo. Waliyemba, my baby so sweet. I'm addicted to you, kuchila shiskevo. You're my light, it doesn't matter. If you kiss, you'll fika bekuhada. Still wake up, not chunga kumutima. My love for you is a big kiko wampima. All of this is not to a kulanda. You wake up, kamira panganda. Bakisha, bakinda munganga. Still on, you wake up, unipanga. Okay, baby girl, kwena wadipangwa. Natural beauty, wadipangwa. Wadipusana kukudi wadiabambwa. Gata pita, baby girl, wala tamba.
Wanasema nimelipa manyanga. Eti ulisha kwenda kwa mganga. Umbe ntruli love. Wanasema nimekupa manyanga. Nisha kwenda kwa mganga. Umbe ntruli love. Baby vino ante mwa. Numwenzo wako katichi katichi. Baby tete. Baby vino ante mwa. Numwenzo wako katichi katichi. Baby tete, baby tete. It's truly love, baby. It's truly love. Oh, truly love. Nene nakukunda, baby. Nene nakukunda. Oh, nakukunda. Mimi nakupenda, baby. Mimi nakupenda. Oh, nakupenda. Nakupenda.
Nakupenda 1, 2, 3, 4. Tio weka nabika kumutema. My babe so sweet, waliyemba. Ababambi kwenda fiyemba. Afo nakutema my lover. I wanna be with you my lover. Umutema wande wali senda. Shaku baby, baby wali senda. Ukufwaya kambi aweli sambi. Nela kutema kwa tigibi na mumbi. Oh give it love to remember. Flemo January paka December. My baby hope you remember. Those fools they can never handle you. Never nali kutema sada. Kwa tigibi mba no kushada.
Wanasema nimelipa manyanga. Eti ulisha kwenda kwa mganga. Umbe ntruli love. Wanasema nimekupa manyanga. Nisha kwenda kwa mganga. Kumbe ntruli love. Baby vino ante mwa. Numwenzo wako katichi katichi. Baby tete. Baby vino ante mwa. Numwenzo wako katichi katichi. Baby tete, baby tete. It's truly love, baby. It's truly love. Oh, it's nakukunda, oh nakukunda. Mimi nakupenda baby, mimi nakupenda, oh nakupenda. Nakupenda.
CoPlayJams.com.
Listen to the sound. Just do it up a little.